combination sounds.
Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimemhakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Baba yangu ni jemedari, yeye nitashinda vita.
Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita.
La 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 Ninaye Yesu nimemhakikisha, jemedari wa mimi nitashinda vita. Ninaye aliyenyamazisha wa Misri wote, tengenezaji ya mali pasipoji. Ninaye Yesu nimemhakikisha, alishuka kwa Danieli hakuliwa na simba. Ninaye nimemhakikisha, aligeuka fimbo ya Musa maji yakagawanika. Ninaye aliye tikisa dunia ni peke yake tu. Ninaye nimemhakikisha, amepigana vita ya kwangu na mimi nimepona. Ninaye nimemhakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye ninamkubali, katika yeye nitashinda vita. Ninaye nimemwelewa, katika yeye siwezi potea.
Ninaye Yesu nimehakikisha,
jemedari
wangu nitashinda vita.
Ni yeye tu.
Ninaye Yesu
nimehakikisha, mwenye ushindi,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Dunia
ninaye Yesu
inainama,
nimehakikisha
ni vyote,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Ni Baba
ninaye Yesu nimehakikisha,
ameniona,
jemedari wangu,
ameniona,
nitashinda vita.
Kushinda na simba. Ninaye mwamba wa milele, jemedari wa dunia, ushindi ni wetu. Ninaye aliye jitukuza vizazi na vizazi. Ninaye ambaye kaburi nilimwachia, ameshinda milele yote. Ninaye
nimemuhakikisha jemedali wa mimi nitashinda vita.
Nimehakikisha jemedali wangu
ndiye Yesu
nitashinda vita.
Sitapotea
na Yesu
vile
nimehakikisha.
Hajawahi kushinda
jemedali wangu,
hajawahi
kushinda.
Ni baba
na Yesu
ni baba
nimehakikisha.
Anatuchunga sana
jemedali wangu
nimehakikisha. Mimi nitafika
na Yesu.
Mimi nitafika. Nimehakikisha.
Jemedali wangu.
Jemedali.
Nitashinda.
Jemedali. 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 Dunia. Mile. Hajawahi kushinda. Hajawahi kushinda. Baba, anatuchunga salama. Hallelujah.